Here's another one.
Yeah, it's DJ Crazy Baby, I Crazy Gang in the building. Make it chocolate cause I'm cheesy kala guataina.
Naumbiza nani, hajaseme kuzu maisha yangu. Najua hunijui zaidi ya mche zangu. Squeeze napata madui kisa
jina langu.
Yeah, kowazi hawajui ya
sifa zangu.
Miko kote nasimama funky toka ntachalama. Just kowazi lao mekwama mitafuka mpaka kiyama. Nsiche muka lombi sana lao kote najulikana. Lichofanya mionekana mindo niko nganganga. Nashika mike ata kwenye giza totoro. Singe kuwa wana bite, singe kuwa na kasoro. Ukisema niko title, lichocha niko follow. Piche meza nipukati ya vita usina show.
Ona tunawasha mbaka nikizo. Mambo ya wanagoya kwa mikimizo. Sisi tunapasha bila viulizo. Mana tupo fit na mabinizo. Tunawakazia ganga ganga. Ganga 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 ganga. Awato tufikia ganga ganga. Ganga 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 ganga. Tunawakanyagia ganga ganga. Ganga 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 ganga. Tunawakazia ganga ganga. Ganga 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 ganga.
Naomba nijipe ka introduction. Nindo master wa rap sio Mr. Fashion. Nindo yule unemwaza kwenye insta caption. Nipe beat, nipe mic, ndo akili function. Crazy ganita studio. Nindo master kwenye movie yo. Na hisi tumba kwenye guli yo. Sagula sagula mstari yo. Nindo yule boy mkali, hauna habari bro. Kantu na nooks uto boy kwende kwa mganga. Watoto ajuzo mne kukuta leo wana viwanja. Nikisikia kauli zao mina chekaga. Nilipo resi ponge nipo nganganga. Niko moto nipo nduki si boy. Atoki nipe J-Lo siku Nono nanirusha unaninjoy. Unijaza tukitingisha kibindango.
Ona tunawasha mbaka nikizo. Mambo ya wanagoya kwa mikimizo. Kizi tunapasha bila viulizo. Mana tupo fit na mabinizo. Tunawakazia ganga ganga. Ganga 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 ganga. Awato tufikia ganga ganga. Ganga 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 ganga. Tunawakanyagia
Mara, oh me crazy. Vice of Epe, nikupe jazzy. Gang gang gang, bona hawa wezi. Mkiona ngeng ngeng ngeng, si jendo ngang gang gang. Sister Dumbo, we mtuwe lo bamba ta. Na hizo kamba, hakuna pakutamba. Hizo famba, peleka kwa vashamba da. Microphone mindo ndugu yangu. Hata huyo, wala sio sugu kwangu. Micharazo hizi ndo vurugu zangu. Na wapanga kato fali dani ya kipindi cha magu. Kileta lines iwe tight. Kitaka battle then fight. Let me kill this right. Day and night. Ni watafude kama bite. Simsha jotu nachofanya. Oh me crazy kasi kuwakusanya. Hivo hivo mwanangu siwape mwanya. Washanza kuhanya. Endelea kukanya.
Ona tunawasha mbaka likizo. Maboya wanagoya kwa mikimizo. Tizi tunapasha bila viulizo. Mana tupo fit blanda blizo. Tunawakazia gang gang gang. Gang 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 gang.
Touchy, oh me crazy, 2020, ha ha!